Yande joyno terminta sapo je studio kalangu habaruji e fulfulde ko li janyalle modon hande le habaruji di en kala hala bononda ko ndiyam wadde leydi Niger dungu fuddi warde joni hisama ko tembe jette won ko mayi galleji ujunaadi won ko eggino kuje mudun en dabbaji ko to kemi jeddi won ko ndiyam dan yaari en nanano dum wontiri e le kabaruji dido non ni gam batte rewbe yidube naate politiki heba andal do fi on endan dum sabi fad ONG non ngaddo ballaga mon do fi yaadu yeso wadi hawrinde kanyu e tindi e do maccu yewtare men pinande studio kalangu en jaham paamo en moy wiete Zakaria Saidou Yakuba o yobbi leydi Niger bindo dewte walle fega dewtere nde o wi kanabiyol am malfa am ko djagnal e modon Soumana Amadou Dianganto habaru je fulful nonni wontiri en puddirani andinore nde fawarjo sabar mawdo mo alislama ko leydi men Niger ko wurtini dum du ko na hanke nde be kaldu le television mawdo mo leydi Niger be tele Sahel gam batte andinde himbe wiide ke hono hikka o endan ni julde laye de endan julde takina aljumara warorde endan hawrita chapantati e go lewru jien ngonde der mu dumnade e nogay dum du ko ndan kany wonno ko fawarjo be kolli be bi sabu nogay did lewru jien ru hanke noni be kiseke kan wonno ko lewru laye ndu endan dari nene ne kaydu kondan ni kaydu etezul haji e fa hande dum be bi forrena hitande ujune e kemenay e chapanne e go o hijurnulad sallallahu alaihi wasallama nene ne kay wajibi wada balde sappo nyalale sappo bernde kan woni aljumare chapantati go lewru jeudubnal nogay kamforoto balde sappo lewru jul hajjindu nyande mo don ko julde lay julte leydi Niger non ni fa wara jondu konna har filla kon darto yerno mbirno mi ni ndungu hikka ko naati warde joni wadi bonondaji kewdi sanne dundu konda ni wadana ele regioji don endan tilaberi tawa do sokani e maradi do majjuno wadi ko fande mi jemi landowi kawjibe filla ko darto denago himbe do fi on endan o haali o holli kanko wete colonel major Bako Boubacar nani ko haani bandimin kenda Diallo Mariama ko yeto makko
sur l'ensemble du territoire national
der kappa kula redu leydi komitiji cingadi der departementaji din gan yewtinaade hawju filla bonondaji diele den endan limti bale ujunaji didi e keme didi e laso de bonondaji diele kewti himbe du wadobe himbe ujunaji laso e hemre e laso tati e sappo e nay ka en bonondaji diele de kewtuwi are mabbe du dudde boni misali region doso maradi tawa e tilberi der bonondaji didu himbe jenayo mayi joben ka en kay jolino nayoben du suudu ni sami do mabbe be mayi himbe sappo e jeddo barmi cuudi du cuudi ujunaji didi e keme didi e lasoji didi e nay ka en chami kala suuji sappo e nay boni hektaruji gese keme tati e lasoji nay e joyi diele den nyami yeli du fa handen yeli hemre e lasoji nay e sappo e didi bonnere diele de hewti dabaji du fa handen ko watta keme tati e sappo bati julede tati boni bitigaji sappo e joyi e tonuji nyamri sappo e nay ka en diele de bunni
15 boutiques endommagées 14 tonnes de vivres
nonni faanaar filla bonnondo ni waddi to enen galle tilaber du konna ndiyan no joodo no kuje kewde dum du konna ni no won wadda hono bonanda sanne e lay wurugo enda dum won har filla ko darta bitigaaji tawa don endan ko heewi fundiyan don ma o lemu no bonna dum du konna jani ko faawar joni jom bitig goto biyetet Ibrahim Babangida o halani bandima Abdoulaye Mahmoud ko heewtimo
eddu arijine kan kan tilberi
tobo arano wadungo tilberi waddani min bonondaji kewdi misali der bitigaji amin din min yamidu ko watta kampaniji din garati min golleji mu en di tilberi cendalo puddanodi din di timminaka tobo hecci kengago kango du kogo wari sai go beedi boninan demi gam min he hore am de hana Allah e jamde de gattumi de den frigo an keso o diele den dillidi hem fa warde handen du ardibe hawju leydi ben wala gardo dari ko wadi he amin dum handen diele de dalila majje neddo de he koyngal na e der lore tawa wawa yotti bitigi an o fa soda gudum miden gatta du dane yade ko watta golle tilberu cendalo gare timmini gan dalila gadol majje wadi ko gotaji amin gon cukki denne be gara hebe gotaji di cukkite diele den tokka
jewta tade kayen gota garno ngay non wi im kaymir gota feri ir harom bisikoy
non ni wonno ko faande en Hammadou Mumuni latir kany won ko hawjina filla ko darto hono sarusi lamgol kany en diel der gallure tilaberi haali non du konda o wi hono hunno ko lati rafi yottinde golleji tilaberi chandalo kam waddi ko ndiyan dan mo heewi san ele gallure ne endan nani ko haalni Abdoulaye Mamoudou fa hande bandimi ta tilaberi
c'était prévisible ya yi boku
dun sudaki kay gan golle dudde gadama misali ko jitaaki berdol hubere aminden e gotaji balliroji golle den denu amma no wodi nokkuje gon to golle den timminaka min kalidu ko watta de timmini gandeni diyan tobi tawi de timminaka to dum waddam bonnere wala dum mo andana dum hana diyan tobu sanne non funo hanu tawabe dane gotaji din kan en ni bonnere den hewti bitigaji mabbe diyan fuddi natude dermo nabi en diyan nati goddi majji no wodi du kaden fa handen ciudi didi gom cerkudi ko min gi idum sami mbasi gota min jawtin diele den gadam diele mawde gadino amma de gadde fu bonnere gum e tokku lawol majje ni de jawtun
posé les gens ont normalement coulé vers leur exutoire
nonne fawar jondu har fila ko darto dungu ngu gam batte famu toy dun tawa waddi ko minister kawjir arzukuji bastel e leydi mbietedo Moussa Hassan Barazé o waddi wosagol e jahangal to endan département mo Gaya région mo Dosso tiagal ko yeto yilo der gese de o darno dun wadun yara o yewtide remobe tawato e himbe ko tawato enan fu nani ko haali do fi ko o yi e le département mo Gaya do fuddan dungu endan fadal aluneldimi
arandi harumat ka kanda
ngi no tobo go wadiri hitane hikka jaccere no wodi wobbe gadi balde noga e jetti diyam tobo naybi a watirde gon hebay diyam ke jordam joni ko minen gara dow lawol gol min tokki gol min gi'i wobbe jonfu e gonibe awa gere mabbe do awa tirdi mabbe jahay baagere denne deni tobo hebaka sadarmono hebeti gam ba joni nyaman deji no adi burde rowanin hanoni do del lady gaya gomnati watti ton ujinagi didi e chapande jiogu do jonde bibbe wurobe no wodi gaddam be min filla birgiri jaman be kollimin ko di wala idi hejanabe dey jonni min jaram bojji mabbe to horebe min gi'a deni bayle no hebeto
no wala matuno gati
nonne be ko to chapan taton yube le parti yi sappo latidi eno fere fere leydi Niger ka en gonno ganne jande e tindi dundu ONG fadd kanyon ko waddi ballaka endan noga e go yaad noga e tat leur jien gon e der mudun du jande ne du famina rewbe do filla ko darto jonyal e natol politiki no watta ko jomu heba fama dum fa woda sabu tawama du kondan ni goto e horje projet on endan o haali o wi rewbe hewbe no jinnata e fi politiki kanombe anda labi di endan no wadirto dum waddi ko fa hande ni kanko mbietedo Amina Bukari mo ONG fadd o famini dum bandi mi mbitedo Arafika Attaher
L'ONG FAD a jugé nécessaire.
ONG FAD Siriana Batu Eidol Andelgal do Tatramagi Irobe Ngiata Wakati Kobe Sini Tefugu Ardangalgo do fi politique on Fatuka e filla tefol ardaku go do fi siyasa. Wadi men kawri rewbe e partiji fere fereji ano gondi gada lamugu e digala gada lamugu. Gam de tewama chubaki kam fondi wardi denne mine ngidi min nangana e ko watta be pama la abi tokkatiedi do fi cubaki minen gidi do min gi'a rewbe tarsinake fami ko be andina dum gada mun do min jingana be do labi be tefata ardangal do fi labi politique e ko nandi e mun min kollambe
assez conséquent en politique
non ne har filla faande andingol waddi ko talki do fi ko darto hono dilla wambe kaindu ko na wurtinam gam batte faame fa woda dundu yaade e hokkobe hiba kabaruji do na gallu nyame wondu ko na ko batuma djum wada hebe pamtine fa woddo filla ka enda non ni faddi ko faande Abdurrazak Idrissa Latido horejo hono fedde hokkobe habaruji e do fi dilla wambe kanyo e denagu o wi himbe ben funa anduno fi on enda kanon dun do ko wada no mecintambe sanne dum o halni Olivier Asok Bavi bandi min jaato mabbe hawrinde
ela six grand principe
dangara mawde jeegom tawa e dom golle den cinga misali har ko darata nati himbe kongi nawtorteedi kan fu e har ko darata fille hitere de umotobe leede mum enno jehaleede tuba koobe yewirte der kokkol habaru kokkobe habaru be fu no andani dangare mawde den denne be miccito he majje dun tan hida der golle kokkol habaruji amma ko min yama woni deni huune fu ko hi'a kan wonno haale nano subete non ko haale dundu jaati saabi ko hakkunde ƴewtinade de golle ɗe tuugake dow laawi kawjiiɗi filla golle kokkol habaru na noyi. Misali har ko darata filla ummotoɓe leyɗe mum'en ɓe no jaha leyɗe tubakoɓe, kokkol habaruji ɗin enɗan ande no waɗire to boofi du gaɗu nder mum.
Non ni har filla ko narto coronavirus ñawgu enna ɗo leydi Niger, ko watta himɓe jeetton heɓe wonko tawra ñawgu enna ɗo himɓe kemɗe capanɗe joyi e tato ƴeewaɓe ɗum du kondan keñan noga e goho lewru jeudi ɗum nanɗe noga e noonni ko ministére hawjinde na ministére hawjinde filla ko darto cello ɓiɓe adamaɓe wurtini. Nenene kadi wiyama himɓe ɓe ɗo fuƴƴu wayna leyɗe yaasi ko warde e ñawgu e nder leydi ndi, nenne so hiisama fawara joni ko watta himɓe ujune e hemre sappo e taton kayen wonko état ƴeewa fama no wondi e ñawgu endam e dow himɓe ujunaji jeene kem joyi capanɗe jeetto e jeegon ko état ɗum enda capanɗe jeego e jeenedu kañum wonko ñawgu wari ujune e himɓe sappo e jeetto kayen woni ko daɗi koti galleji muɗum en noga e jeegon goni wakkati mo kalte o no sawro ɗo filla ñaw coronavirus.
Banniraw ikko heɓuma mi yiya ɗon tan miilo.
Ananali habaru on natoye ɗum no
iri habaru oyeno
ñawgu ngu woni wara himɓe dalleɗi yaasi fuu ngu yettoyke e daggari men.
Ha iya ɗon haal dow coronavirus no
ey mana
menen maagu yettike ɗo to amen amman no woodi neɗɗo no waɗata hise e maggu.
Aha hokkam ɓeydare dow majjum.
Lokotoroɓe jomɓe annal kokki shawara dow maggu neɗɗo loota juuɗe muɗum e makatare faɗe laaɓa ne o deno ɗirlanano ɗojja waɗa ɗum nder soɓɓudu mum ɗon ma loota juuɗe maɗa faɗe laaɓa de a golliri tekker no kibinane nder buuri loota juuɗe maɗa kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte metar goto hakkunde moɗum e neɗɗo ɗale memude bisaji de ɗum wartike dole memum bisaji ɗin looton juuɗe moɗon boƴƴine ñandu moɗon fako ñaamo loote yeyre moɗon to joɗoto ɗum ɗale natugo nder jama'are ustire dille dille.
A'a to noy o anta kogal ɓiyan kenan.
Bannirawo miila e cellal ɓannu maɗa imma cellal ɓalli leñol maɗa
e gonga ma jam ɓonna am ɓuri komay mi yetti ɓeydaɗe gakkuɗa e mi hambatana bannira e amma
ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
No wontiri fa hande ni sappo e jeena lewru juin ƴaɓɓindu wona ko Zakariyaw Saydou Yakouba ɓi leydi Niger mo duuɓi noga e jeɗɗi wurtini dewtere muɗum yeynirto enen France nde o inditiri fawar joni kanibol an malfa an ɗum du kondan bindino won ko o waɗi dow muɗum kañum du wonno ko fawar joni o yewtini bandimin hono mbiyeteɗo Allah min wachar kañƴum min pirte fulfude laati yewtere men pindino hande
maplim mon fusil
kanibol an malfa an ɗum woni inde dewtere an arandere de bindumi fiyani wurtina ton enden leydi Faransi sappo e jeenayi lewru juin feccere mayre arandere den no haala dow tariki cukaɓe jangoɓe ɗiɗo gom debbo e gorko ɓe hidde naati caka mum'en wakkati ɓe fuu ɓe garno to tewteru gom gam darude no watta ko leyɗe afrique e kisinama ɓe fuu du ande mabɓe no poti non du fa handen neɗɗo wawa ferodiri caka mabɓe moye ɓuri basi tewteru waɗano caka mabɓe du waɗama gam ƴewtinade mohe mabɓe hana hokkede ceede yaaha jangowa ɓeyda andal mum ton enden nder université Harvard amma duuɓi no jaaha no garta sey ñande gon ɓe paami ko ɓe fuu jaaɓe ciwtuɓe na feccere arandere dewtere de kan indira virtuos gondowane ou drame familial nder faransire den feccere ɗiɗaɓere den kandu indira sofi tariki wartude fengo e fina tawa mum non fina tawa o du fina tawa leydi songay non to himɓe sire leydi songay gom fina tawa leyɗe tubakoɓe wari hawrodirhe fina tawa songay o no tefa ɓurdemo sembe dalila yaaha wartaji himɓe songay ɓe nder leyɗe tubakoɓe ta fader majjum noon sofi o ummi ñande gom ƴaari haala baba mum yeehi dewloyi gorko go feccere tataɓere dewtere den kanka dow tammude haali defuude mergui noon gam sembinɗinde himɓe nder tittinkinaku hidde e enɗam ko watta himɓe dartake kolli ɓi leydaku ɓe keeɓi jalorgal dow saɗormaji jamani iri iri hande
kima sembe windude dewtere de
ce qui m'a motivé
ko sembinɗini kam windude dewtere de kanni woni waddude balle am harko darata wattune daani yaade himɓe duniyaru dow inde sukaɓe ummatore ɗum du ko watta denaku e yaadu yeeso heɓum gam ɗum ɓuri nafude minen sukaɓe ummatore de ɗum du saabi ko bindumi gattumi daani nder dewtere an
mes écrits
saɗormaji ɗiye keɓuɗa wakkati bindata dewtere de
ya beaucoup de difficultés
saɗormaji keppata gam hande nde en daari cukaɓe ummatore Niger kokkay janggol dewtere sembe hana du kamɓe tan ɗuɗal himɓe leydi ɗin fuu dewtere neɗɗo no wawi winde ɗum amma wawa tabbintini ko jangoɓe mayre
ɗuɗa
e do ɗum ko habaruji fulfultili assalamu aleykum mbalinta jam waali.